ulivyoshika today bado natamani nikamate tomorrow day kwako baby msungei na wale masinichi na wale za kiporo
the way you ride on my mind and I sipendi nikuone ukinuna
tingisha budi mama ukiwa na mie muacha hizo drama ugari wa mtama mwisho picha baby tutakula ndama hey. Wakina sinyo mama macho kodo kodo watu cheki sana
the way you ride on my mind and I sipendi nikuone ukinuna bale bale bale
zina zina nimesha kuwa
bale bale bale
usione na kusingua
bale bale bale
zina zina nimesha kuwa
bale bale bale
usione na kusingua
Napenda vile 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 unavozungusha zungusha
basi shuka
vile unavopandisha pandisha vile unavozungusha zungusha
basi shuka
vile unavopandisha pandisha
the way you ride on my mind and I sipendi nikuone ukinuna
sorry baby kama takuwa na kukwaza kukwambia ukweli kwa na kuwaza achana nao hao wanaokufuata wage kukwambia kuhusu zile bata nilizo kuwaga na kula na yule faka show me come close baby show me come close mami
the way you ride on my mind and I sipendi nikuone ukinuna bale bale bale
zina zina
Bale, bale,
sina tena nimesha kuwa.